campus.
Welcome to Radio Campus.
Radio Campus Orleans 88.3 FM.
Radio Campus Orléans 88.3 FM.
www.orléans.radiocampus.org.
Thank you.
Oh, Thank you. Anu Senegalo ni fataliko mama njala netalima li xew xew dembala way bu ndekon dañ danto ci soufu garabge mama boy di ñu netali la len Senegal oh fide dara du firer file yang ñuy netali mam so de ful dara la len Senegal ham ham gadana rera ba ken du ci jeriño dara buñu sagane sunu ciosan like len Senegal ah Senegalo
like len Senegal
ah netali fateli samay mamboy
like len Senegal
ah Senegalo nañu jang ñun jaar jaaru rew mi a xam sa rew bëgg sa rew la xam xam war nañu gëssulen waaw sunu demba gëssulen laaj leen Senegal oh liri sa ciosan waru loko di sagane dang ko wara topato ngir xale yi ñew suba jangaleen gone ye ñom ñomom suba
la glen Senegal
ah Senegalo
la glen Senegal
ah netali fateli samay mamboy
la glen Senegal
ah Senegalo
La
Miserable.